Zaid Latest Music.
Summer One Time.
Savelo Gang in the Pew Pew. Mr. Poison. Managers Jumbo Jet. Yaki Poison Swagger Man. Flavor. Full Force. J-Face, J-Fashion. Savelo Gang in the Pew Pew. Hey, Summer Chwali. Shekundalu melakuli meno kimasapo ni avalo sela valo toile masampo vaikeza fela inge valo lata kono alo siyo mwamu tala valo wata vata vela kambelu ya kwamba vita avata veli mwamu kwa kualo vita vela botata mulimu walo lata kova fuya ena walo lamba kambata usaliteni apelu kwa vateni kubona fela Jesu usaliteni alulikieni ni amu kalutoya mwenye angisa fela wami na moya. Yeah, yeah, my boss, I'll be forever. Poison swag, yes, I, yes, I, yes, it's your boy. Savelo Gang in the building. Moya waluna kilila zaluna ishia plus shukwa valo sea utomulikanaka valo toya ya style nina kukomoka kambe kibona felafa kambelo anoka inge mkitu wa malozi kambelo akomboka uziele ya kulinika eza sifu mbesiva nkila nipina vene fufosi kambe nifani saizi mwali fifi kulivyani lata kantibisweli ni mabifi kivo mavuka vuka vavalo toile mtu klitika la Savelo Gang muziwe ki plastic smile uchwale musave niko vili chwanchwani kumulele kevizwe
meno kimasa
ifanu thino akisipi reza machwale ishia plus
meno kimasa
shubwa kukwa kapashi katula you know that.
Savelo Gang with the pew pew. It's a boy to go. Latest music. Anili keni we na kamba wani nyemela. Kwa kusinde neke silisimu soni pangela. Sabe ingelo nani tulu sava fela jize. Amba ne osa zibi kauke uzive. Anili keni we na kamba wani toya. Kunitoya kise mfela kunitolela. Dadikiri kama ni we na nikuweze rize. Kimani fasi esi univona mitolo. Amulati kunivona kufita meka. Kipeto kumbi na semukala kunilola. Kujifose kandikini hai pangela. Savelo Gang with the pew pew. It's a boy Fufo. Manager Jumbo J. Hey, Mr. Bote. Business is your number one. JFSJ Fashion. Yeah, you're a Zama. Don't do this one. I'm out.
Ya kulacha oke okay, wabo na lafela. Walukulu waniwe na nikila ya gusela. Amoyo supa mezi muno isela. Lumishu mbuzi kale ni haikile mulu sela. Meno kimasa pomolika nifamu zive kuitu. Taka munu kona bine muibilive. Motu kisikele motu alefamu musabe. Wakona kukufula mane inge sikuluve. Mwapilu kimusima mokariwe na kiteve. Nikupa kwa batele zifamu tezeve. Vina marianga faluka no vikeka. Vina museve zifulu simu ya mufuka.
Meno kima
Shukwa Akiloto Plus J Fashion. Mabosa le flavor. Poison swag. Sabe lo que forever man. Ayo CJ Power. Reza Machole. So boy fu Rosa. Sancho on this one. Ayo Jai Fuzz. 3-2-K. Double double Norwich. You know we do, now we do this. Yes I. Yes it's your more. It's how we do. Yeah. Sing your money while you do. Die hard. I see ya.
It's your boy Fufo.
Say the yeah. Latest music
to come. I'm gonna come in the pew. Manager's Jumbo Jet. Viene Mr. Mose na miposha.